Sunwenga. I out this is just a long second.
In combination, manje ngeke ngibingelele senzongithola ngaphakathi nginqe indoda ingalindele ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele yithi izosave hip hop isave njani naye ifele inkabi ngaphakathi ayibingelela isaqoqotha umfana uyodlala nowabo usunwe inkaba usatotoza mkhulu insizwa aboshiwe kuleli zinja sakhonkothi nina nijwayele ipiano la kuhip hop asigokoti wozenkama ufuna ibeef yofika itafula lidekiwe uhlale wazi uma ngiyakuhlula ophuma ingozi sikuqemile uthi sibonela kuwuphethe igame usudakile family tree hlahla senzangu yina ngathi usubhemile okay angiqale ngawe ngoba ngathi usuyaspeeda usesemncane mufasa ngima uhlukile nosimba akhale makhala la ngima kekho zokuthinta kule industry sengifamous ngunkulunkulu nangidumisa uxolo ma nobaba ngisoze ngathuka ifamily kuleli hlathi nguthazane ngisadlala namabhubesi ngiqinisa abafansi benomqondo wamathekena malosikhathi skinny jean komrapper sekunokuvela ipheni I'm Zulu man with the power ngisakhuluma ngonasty c iflog imithothalo mrapper kukhuphuka ibp akekho ngangithinta ngangitsheli ngostoki t imercedes isentanyeni kodwa amagarage amt hip hop iphethwe inkapso matekisi thini clock ngijuthwa i-facebook ino-tweet bathi ngidumile ko-tiktok ngikhuluma kakhulu ngathi nokugqoka i-gintop ukhona obhadalela ukushawa nikhala kamnanje ngo-slick talk ubani ustoki t uye wenzani savuka seza umkhonto kimi usesandleni isidudla ngishiya siphethe inqeba ngidla amabhasi ungidlela umondo ngigulubi nginonela isidudla sinokufana nebhola wouldn't mind ukukukhahlela kunzima ukufica inkaba fana sekuyakhuphukela sikhipha amahiti everyday anofika sonicobelela mayisizwa amakhomenti angabe njeniyakhonse ngicwetha ngoba igame ibuzwa kimi ngathi hip hop ngiyikhomentate nithi uzula kasarephi ye kanti nikhuluma amanga ngaqala ukurepha nibancane nanisathi inyama inama indlala ibanga ulaka kanti ulaka libanga indlazi nemali eningi siye Dubai 3.7 ukubona intaba khuluma lezi ndaba ngoba kekhe ngumsabaya ngibuza ukukhona okugolozayo noma nje wongigolombayo ngeke nibhekane nami nonke nsingane ekhasayo bathi nifly ngibona impiko ngathi nibaningi niphaphayo phendula irap irank ukhona ofuna ukuthini Casper no quest ntambama ngifuna i-checking usomateke sonemali vele kunemali eningi I'm ambitious and hungry ngilamba ngidla ama-artist yanzima le ndaba inkaba ibula lamajaha akekho ngangithinta ngeke umthinta umuntu umsapha wakhala umadala wathi la kushuna kudlalwa ulambile ufuna i-beef enkaba sinayo idili endlala ushunwe inkaba uncengi nginiqonda nqowa nginincengi mani ngazwanga ukuthi ngithina nosondela nje nginhlebe luku istonement alingiqeke indaba esikhusikula ngingene 100k i-performance ngiyangitsheni ngo-25k hip-hop will die when you say so you will die when I say so kufa kwakho kuyatrend angathi qala lakasenzo RIP King Pro Ricky Rick Macado angidlali when it's cash time ngakubheka uthole i-KO mina nginkalakathi ushunwe inkaba incakancaka basukela inkadlankadla isikhondlakhondla inyakanyaka wena KO uyiqala qha ngakucela ifithwa angishayashaya agcina ukuthatha ingane zesikole wawudume ngekharakhara wena stoki t lana sikhe overseas nale silungu sakhe singapheli ungasidaleli isiphithiphit omunye ngamcela ifithi wathi ngiyabanda ngidikindiki bheka manje ubanda mpo wagcina ihit ngetsikitsiki bafana ngigcwele ukuphapha ozongiphendula ngiphonsa impama ningangitsheni ngesiphukuphuku unoth anginaso isikhathi sohlanya akaphilile loyo ekhanda angasukela inkosi yohlanga ufuna ibeef ukunika inkomo engakadliwe ngathe yentombi yomhlanga manje ngisese-underground inkabisa khodwa amadlozi kuzomrepha amagoldika ngisengabagubhela umgodo AK Hey no KO ngagcina nithi ndrani jozi ngigijimap ngoba siniboni kwaphela i-comrade marathon hip hop ikude ukufa ma ngisekhona ikude ukuphupha mrepha ngibadlalisa phansi sweet dream bakude ukufuka ngi-underground ngikude ukuya i-flow imanzi bakude ukufutha ngivala ngamabhazi ngeke kuluthwa niyena uzuma sengiqedile nge-old school manje ngingena ku-new school wena uvalelani manje Stallion hayi ngiyekele ngikhulume yi
Hey now Stallion uyahlupa man. Hey. Angilwi nensizwa. Ngizwe nje kuthiwa ihip hop ifile obekuthiwa ngezwe no Casper ekhuluma isilungu sakhe ethi bekhuluma whatever bekhuluma. Ngase ngithi cha nama ke ngirephe. Ngiyabe ukurepha nje bu Casper uthe ihip hop ihip hop. Abafowethu stokithi ngiyabahlonipha uCasper ngiyamhlonipha bonke nje abafowethu ngiyabahlonipha ayikho into embi abafowethu ngiyabahlonipha ngomsebenzi asewenzile kodwa mangithi siyakhala siyakhala khale Hayi siyabonga kakhulu iyeza ingoma maduze Big Zulu featuring Nasty C no Pato Ranking iyeza maduze maduze ziyakhala sekonakele shwele shubonwe ngahambi.